gelesen auf jo Imba. Na pien auf jo Piga Gita. Na una watu mependeza. Nyuso zao zimejaa furaha. Najua ujue leo hii kitatokea nini. Najua ujue leo hii nitakwambia nini darling. I do this for you. This for you, I do this for you. This for you, I do this for you. This for you, I do this for you. This for you.
Wanapenda kukuona wewe ukiwa na furaha. Najua thamani na heshima yako pale unanifaa.
You're so beautiful, na Mungu kakujalia. Hauna chembe ya kiburi, we ni msafi wa roho. I don't wanna let you go. I wanna marry you, girl, and nothing comes between us. I'm gonna give you my loving and make them wanna be us. I do this for you, this for you. I do this for you. This for you, I do this for you. This for you, I do this for you. This for you.
Wanapenda kukuona wewe ukiwa na furaha. Najua thamani na heshima yako wale unanifaa. Umenikamata wewe, umenikamata. Umenikamata wewe, umenikamata.
Mami na muomba Mungu, yeah. Akulinde, akutunze na watoto nilete. Wewe ni furaha yangu, maisha yangu.
Umenikamata, 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 umenikamata.